Danny Kay, Ali Day.
Attend on the way.
Wanjo za nonya ni kapu katandaro. Utima wabuse na nejaro. Onanziru sanga Cristiano. Siku talavu yozaro. Tell me when you coming. Oja kusanga tegese yobadi. Ama penzi joli maji. Oyo changari anda oh my body. Bukisi kisi wogo. Ne utachi tachi wogo. Yade ulisi moro. Nakupenda switchi rolo. Me give you much love. Akupata kochi wogo. In my heart you made a love. Nikuteka kone hoko. Katinada kudigi to wampazi sigi. Nyumponya lavu yenduru. Dama nefili mungazi fiziku. Fetufuse mtomu. Wamponya analogo. Chokulia chendia kuncha. You're my sweet banana. My sweet kayaba. Enaje mfuna nkulina. Mfuna nkulina. Katinada kudegito wampazi sigi. Nunuponya lagu yenyulu. Ndaba nefini mungaziri fiziko. Fetufuse mtomo. Wamponya analogo. Hey, zirizi uzaneti waka. Don't tell you.